ekuseni ngivuka ngiyokubanda. Ngizama iplani yokuphila. Mangibona ngikhonda nje ungangihleki. Bena ngizama iplani yokuphila. Mangibona ngikhula nje ungangihleki. Bena ngizama iplani yokuphila. Mangibona ngikhonda nje ungangihleki. Bena ngizama iplani yokuphila.
Don't laugh, I will win. Nami ngifuna impilo engcono kunenzondo. I don't care what you say, I will make it one day. And you will feel the pain, cause I know you're a hater faking as my friend.
Mangibona ngikhonda nje ungangihleki. Bena ngizama iplani yokuphila. Mangibona ngikhula nje ungangihleki. Bena ngizama iplani yokuphila. Mangibona ngikhonda nje ungangihleki. Bena ngizama iplani yokuphila.
Now I'm tryna win, yeah, so I can leave my dream. I'm tryna fulfill all my wishes. We need money to get the thing that we need, that we feel, that we dream of, and think of, and dream of.
Mangibona ngikhonda nje ungangihleki. Bena ngizama iplani yokuphila. Mangibona ngikhula nje ungangihleki. Bela ngizama iplani yokuphila. Mangibona ngikhonda nje ungangihleki. Bela ngizama iplani yokuphila.